ʻAʻole nō, ʻahe mea like me ka ua kea. ʻOne ʻalele ka uiki I ka mali. ʻO ka pāmai a ka makani kōla lele. Kai halulu I ke alo o ka uiki.
No, we're not.